hablahoo kala xiil waxan ragadana kala qurxo tashmiyo kala ruun wax garaa macaan marna hayga filan aniga.